bandiraɓe heeɗiyankoɓe bisimilla moon e radio moon tekaful e nder yewtere men hawnide wuuro Barke nde yuɓɓinta goomu juɓɓudi rendiyankori e ballodiral tekaful. E nder yewtere men ɓennude nde en keɓino heɗade kajjata ena fammina garwinoɓe ɓe nafoore muyningol e ɓuri mum. Caggal ɗum hono Ousmane goto e jaale wuuro ngo arino ene yoɓi miijo gam simbinde kajjata e ɗum. Joni noon en jahat ƴeewoyen no ɗum jogori waade. E nder wuuro Barke leydi Mauritanie tawyen kajjata e ɓesgu mum ƴeewen noɓe piniri. Waɗi balɗe jonde nde tawno kajjata ine heewi finde law gam defande ɓesgu mum kacitari ha mawni ko sira naati galle gam salmindemo.
Jam hiire mon jom galle en.
A hiire jam Ousmane. Mariame Biyumbad
ko mawɗum Abi Celli. Salamata wiimi a waɗi ko gowɗa wadde so saggidde rendo ngo e waajade ɗumen e moƴƴere. Yo Allah yoɓe jobdi moƴƴiri.
Min kay yala ko banmi so wona famminndeɓe ko janngunomi ko e no mbaddatmi e sukaaɓe ɓeeni.
Kajjat aɗa andi sahaa wooteji mairieji keedi yanti hen kadi mi naywi ete hankadi kam mi foftoto tan an noon ka suka wuuro ngo fof ina heptini darde ma. Ɗo nan mi salamata e Mariam ina kaala haala ma fof mi jokoto hen caftal sanne nde tawno daroniɗa ko ɓamtare. Min noon mi ɓurani yidde Isa mo wawa gardigo o. Wotene kono kala nde hakkille ma woni ɗum andu min e dendangal wondiɓam ko an min jagganta junngo. Tinnoɗa noon mbatta hen hakkille sanne.
Hayonen ka gono mer wurgo. Jam wali gonda koye sagginderuy.
A wale jam. Ayide Umar dañi lebbi jeegom joni kay mi wattat defande mu ruy mi ustuno muynirtini hankadi.
Eey aɗa andi kay sa usti muyningol ngol aɗa foti yarnude mu ruy haw daña duuɓi ɗiɗi.
Eey kay aɗa andi mi meeɗa wasde tawtirede e sanga heɓloji men ko ɗum waɗi mbeɗo watti hen hakkille no fewi.
A haali gonga.
Haali gonga
wallay ndeysan.
Nen holko ñamaten joni
ha hoto sikkude ko enen jeeyi ko fewnatmi ko ɗum ko ruy galɗinaɗo woni ɗo jeeyi ɗum ko Umar.
Nen holko saabi on ñamata no ñamirten ni.
Siley sukaɓe yaroɓe e hitande mbawan ñamde hono ko ñamaten ko. Ko alay saago ɓe dokke ruy tawi koko alɗina yanti hen kadi e kala saaha nde ɓe jiiɗi yarde ɓe dokke ndiyam laaɓɗam ceniɗam.
Joni noon holko mbaddata e ruye gam alɗinde ɗum.
Eey min kemi hutorade ko makka mi wallinta ɗum e ndiyam ha weeta mi itta ɗum mi liira ha yoora. Caggal ɗum mi una ha ɗigga so ɗum gasi mi wadda hen ñebbe gam alɗinde ñamri ndi. Nde tawno ñebbe kam ala luural saabu ina alɗi no fewi mi ɓeyda hen nebam seeɗa. Caggal ɗum mi fewna ha fewa mi yarnamo ɗum laabi ɗiɗi e ñalawma tawi mi dartinani ko muynintumomi ko. Anne holno mbaddata e ɓinguel ma dewel nguel.
Ɓinguelam Kumba ina yaara joni lebbi sappo e joyyi mbiɗa ñamminama laabi tati walla nayyi e ñalawma kala. Kono kala hen ñamri mbiɗa heewi wayludde ñamri ndi. Hen sahaaji moɗanamo ruy e conal seeɗa. Hen sahaaji moɗa suppu taw ko galɗuɗo tawi waɗaɗa ko ɓiɓɓe leɗɗe woni liggemaji unaaɗi taw ina wondi e tew seeɗa walla liɗɗi. Hen sahaaji mi nokkanama e bottaari amen moɗanamo e taasel o ñaama kanko tan. Mbiɗa yakori geɗe kala ina moƴƴi e makko nde tawno omo ñaama no hannirti ni sibo elata.
Eey mi faami joni ɓenɗo ɓinguelam mbeɗa andi kay ko ñamri ndi ɓurɗa yidde. O ko yumma siru woni ɗo. Eey yumma jonta ɗo.
Ko woni ko ɗum jalni onon mbaɗon kono yewti dooɓi ni.
Aɗa andi ɗum ko hunde moƴƴere saabu haaldude e cukalel ina moƴƴi saabu ko kangel e hoore maggel ngel wayat kono jingel haaldi ni kadi ina walliti ngel e andude kelme kewɗe.
Est ce que min mi haaldata e ɓiyam o. A haali gonga sibu mi teskaki e makko ko teskiɗa e ɓiye ko kanko kam o yettata ko ni yidde haalde.
Wat feere mbatta haaldude e maggel saabu ko hunde wonde fayide no fewi ina walliti ngel ko heewi gila to bangue pamodiral e goɗɗum. Wadde haaldude sukaaɓe ko hunde moƴƴere kono eɗen belsindi ɗum no fewi. Ha cukalel gongel e nder rangu yummum ina foti haaldede ala kam ko haali gondungel e yimɓe.
mi nani dum kay to hebloji men to ma haro kay mi welsindi tan
kajjata e mawnum nyalli ko yewtidde peje debe mbadata ngam nede sukabe mabbe negol mojjol hette waktu sappo e dida bom fawani Haidara tan ha Haruna jom galle kajjata naati galle ene umuri gese
jam nyalle mon
a nyalle jam
sir no kodid Abdoulaye Wade minani hank o mo tampuno no fiwi kori ko mawdum de
holko wonduna waktuji sede tagal daw gasni hirtaade haredu musor fim wondude touri bonde ni woni min jolni me saret ngam nawdem to safridu ko ton tiafrawo habri min wande won ko nyaami ko majjani ko dum saabi ndogu redu ndu e touri bonde de kono kam o tampino no fiwi
yimbe be ina poti tewade to bangelabal ko adi ko ned ina nyam ina for shodra ndiyam e sabun ha jiri mum lab tiagal dum kaake nyamirtede de ina poti lawji yed ha lab kipe kon en tewa hunde fo mbeten ko bolle puuri labal de ala fu ko buri dum
ey on kali gong hay nyamele baade no legimaaji ni ina poti lawji red ndiyam labdam tobite kadi dihal zawel mbele ina war dendangal nyonkot choomide heno so tawi tan yimbe be njabi doftade dedo gede sikki ala en gondat e cellal ha cay
dum ina gon kono so tawi tan Isa ina lutti wonde mer wurngo mi yani bamtaare men sabu o ha jaaka satungo ala kadi ko hali labal nokko haaju makko ala e besgungu o kay sini lutti wonde do bamtaare wodata ete ko caggal tan wurngo yarat ete rafiji bondi pungintu bowal
ey a siftini kam ni mi halananom wonde Usman arino do dedo balle e halande makko o tengtin hen e der woteji garoji di yomi wat fere bele mam jam leful ngul
ko kalda go holko sabi dum holko hadma halandemi gile den deke ade moggini tan ade fewje tawi a tintinanim ko dum do tan tigirigi heddino holo to pirda be sunguma jang ala ala mi ala hen hande mi ala hen jangu ete mi wonta hen hay bawo jangu bimi ha to ngubba mi jabanta mo dum ni
ala mi wiyen
bimi ko ala ete ho reftu hen gasi
he atir hakkilema dum fofu ma bennu yanti hen kadi ko fuddode tan kadi o famaani kon ar yenanaane jom galle ma o haanga jokku golle ma ma on pamdir so Allah jabi
bandirabe hediyankobe ma en garto e hello men ariow en jillu galle kajjata e besgumum tawi ko yewtere men de innirden hawninde wuro barka tawi ko radio mon radio men radio tekaful e sahaji garuyoji goddi bandirabe teddube on jarama